maanta wixii ka bilaabato qof dambe oo reer gaarise uma dhimanayo asoo oxygen u baahan. Dad badan oo shacab nooga dhamaaday soo ma oxygen soo shacab badan kuma dhammaanin. Covidkii waqtigiisa soo shacab badan oxygen laan uma dhammaanin. Maanta wixii ka dambeeyo gobolka Nadiif markuu xafiiska ku jiray 7 bilood bas maanta oxygenka Gaaris laga furhaayo annagoo dhan uu dirdiri oxygenka magaaladan iska dhaaf sub counties ka ijaara Balambala Dadaab Madogashe meel kasta burra oxygen dambe insha Allah ta'ala ilaahay maqaadirtiis dad dambe nooga dhimanay insha Allah ta'ala your excellency arintaas waa kugu mahadinayna leadership ka atusta in priority asiso oxygen ene reer gaars dambe u dhimanin nidkiisa. Waxa kale oo isbitaalka laga sameeyay bahal generator la dhihin oo hata adeeg maareeyay national grid ka oo wax ka halaabo oo magaalada hata nuskeeda koronto si qaybin karto ayaa isbitaalkan la keenay. Generator isbitaalkan upgrade lagu sameeyo waxa u dambeeyay 1985. Soo mar dambe ma maqli karno qofa ayadana koronto la'aan ama ilmaha dhinteen ama qofa dablaan ama isbitaalka koronto la'aan ka jirta ayadana waa soo afjarmatay. Ma maqashay? Maxaa kale oo afjarme sheeke daawo la dhahay daawo maanta waxa idii xaqiijinay reer Gaaris maanta isbitaal ku yaalo Gaarisa County ama dispensary ha ahaado ama ha ahaado health center ama ha ahaado kani Gaaris magaalada oo daawo la'aan ah ma jirto. Shacabka waxa uu sheegayna ka faa'iideysa isbitaalahiina daawooyin way buuxaan.